Radio Pulpit, 657 AM.
Ke a le dumedisa ka moka ka lebitso le tletse go matla le bophelo la morena Jesu Kriste wa Nazareta. I greet you all children of God in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Le ke lengwe la matjatji le o morena a re diretse go lona gore re thabe re hlalale karga lona go sena taba gore ikwetsa karga seemo se se jwang go sena taba gore ka ba re kwele go ba re boneng go sena le taba gore ba re ba ratang ba ka ba ba satsoge botse go ba ba fitile le faseng la ka keno ka taba ya lehu a meoya ya bona e thobalele ka khutso ba gesho modimo wa rena wa tshepagala e sale yena modimo le tjatjin la legono ke yena ramatla ka moka ke modimo wa go phela ke modimo wa go loka ke modimo wa go re thusa ke modimo wa go re matlafatsa ke modimo wa go re tsosa le tjatjin la legono re ba re balwa le ba phelang ka bakala gore e le modimo le bitso la morena le bokwe a re yeng go ti as we are reading from the book of Proverbs 25 verse 9. That is Proverbs 25 verse 9, and it reads as follows. If you and your neighbor have difference of opinion, settle it between yourself and do not reveal any secret. Let me repeat it. If you and your neighbor have a difference of opinion, settle it between yourselves and do not reveal any secret. Modimo wa rena re leboga lentšwe la gago re boledise ka lona papa re matlafatse ka lona re tiise ka lona re gale ka lona go feta tše ka moka modimo o bo re rute ka lona re gopela tše le go leboga ka lebitso le tletse go matla le bophelo la morena Jesu Kriste wa Nazareta amen ba gesho le ke lona lentšwe la morena tšatšin la legono ke ona mahebetswa ke modimo ka sebele lentšwe la morena le tšwella pele go bolela le nna le wena lentšwe la morena ba gesho le le go kotse re ikokotletse go ka lona bana ba modimo ka lentšwe le re ya phela ka lentšwe le re ya kokotlela e bile re tseba le go bolela ka taba ya lentšwe la morena bjale e kwa mo re bala go gona botlhale bola ba kgosi Solomone bo a tšwelelela ore he o ka khwetsa we na le papa le moagishani wa gago wa ikhwetsa we na le papa le motho phelang ga o sule yena o re dula fase le lukisheta batse seng salena le sekela busa batho di phiritsa lena modimo a khutso a re se go fatse ba gesho re tare gatana di khonse re tare kwishana botlhoko mare ke rata taba ya gore we must settle the matter between us re seke ra bolela gampe re seke ra diana tsa botlhoko re lukise taba magateng a rena e ka re nka gwetsa amen e re wa tseba he o ka ikwetsa we na le di papang le moagishane he o ka ikwetsa gona le go sekwane le moagishane he o ka ikwetsa gona le mo le sa sepitsana mbotse le moagishane o re lukisa taba tse seng salena dulang gote le bontshane le lukisa ntle le maroga ntle le dintwa ba gesho re phela mo le fatseng mo go sanang batho ba bantši ba go ka yo dula ba bontshana gona le gore ba bontshane ba sebana gona le ba bontshane ba rogana gona le gore ba bontshane abasa tsenelana bia le re ke go botse lentšwe la morena le re go sekwane go gona mare ka re ga tsona ka moka a re lukisa molomo wa senya wa ba wa lukisa molomo wa khatlamola wa ba wa bopa le bitso la morena le bokwe if you and your neighbor have differences of opinion settle it between yourself but kwana gona le gore le sepedisane tsela mare la sekwane gona le gore le phele gote mare la sekwane a se tsheka moka tshele ka kwana nka tsona mare ke ratata ba ya gore he o ka ikhwetsa gona le sele sa kwane nka tsona dulang fase le boledishane dulang fase le bontshaneng dulang fase le lukisenye e ka re nka gwetsa amen. And do not reveal any secret. Hele sese le boletse, hele sese le lukishitse, o seke wa ita o sepela, o bolela ditaba tse di fitile, o seke wa ita o sepela, o bolela ditaba tse di lukile, lukisa magateng a lena, le seke la botsa motho, lukisa magateng a lena, le seke la rotisa mutla madi, hele sese le boletse ka tsona, ibile di lukile, le boga mutimo, e ka re kagwetsa amen ba ge sho gona le gore tshatshile lengwe wa tseba le yo dula fela la tshea di gang wa ke khwetsa e kare o boletse ga botse gantu kwisitse motho botlhoko he a ka tswelela a go lemosa gore tseo di boletse a sedia motshwara botse motho a tswelela a go lemosa gore mo kwisitse botlhoko bebele ya ka ire lukisang magateng a lena dulang fase le bontshane dulang fase le lukise e reng ke le botse he le ka lukisa go ka se tlhokagale gore o kwe mothware nka se motshwarele le a ka kgwa nka se le khulla gagwe go ka se tlhokagale gore o kwe motho a bolela ditaba tsa lena ka bakala eng na ka bakala gore le tlabe le di lukisitse magateng a lena e reng ke le botse taba ke tsa babedi le dintwa ke tsa babedi di banke sa babedi he re sira sepetsana botse he re sira boledishana botse nko re lukise magateng a rena nko re lukise seng sa rena nko re lukise ka moya o mo botse a re tlogeleng moya wa dintwa a re lesembagesho moya wa masebo a re leseng go eta re senyana mabitso le ntshela morena le re hele ka sekwane ke ra wena le moagishane la ba le dipapa la se dumalane la se kwane la se kwishishane dulang fase le lukise ke kae le bile la bona batho ba sa lukise dilo di a lokana here nyaka go bona dilo di lukile ke gore re lukise here nyaka go bona dilo di sepela botse ke gore re lukise ntumelele ke bolele mantshore taba ya mathomo ya go lukisa ke gore o kitemoge gore wena a swadi ya tsone he o ka lemoga gore o kgopisitse batho go lukisa e ka sebe bothata he o ka lemoga gore o sepetse ka leleme go lukisa e ka sebe bothata ebile o ka sebe le magetla a gore nna nka se lukise o ka sebe le taba yela ya gore a ka ntia gano be a kgopotse ke boletse a DSS rata a DSS go putse na ko sa le gona e reng ke le botse go tshea motho wa go tshea botse go ra itemogele phoso ya gagwe a ba ikokobetse a se batho ka moka ba ba ipona mphoso e a se batho ka moka ba ba ratang go lukisa ba bang yo dula mengwaga ya feta a rwele sekhupi a sa tupele a sa tlisimele a sa belega botse dilo di sa lokele ka bakala eng na ka bakala gore motho o rwele sekhupi biele lentshela morena le re if you and your neighbor have differences of opinion settle it between yourself and do not reveal any secret e ka reng ka gwetsa amen bana ba modimo ba gishane aba sale gona a re sa tsenelana a go sana le itlhola mo agishane wa bana modimo a re atla a re fashele ba go sena selo ba bitswa bana ba badidi ba bitswa bana ba ba loyi he no ga etsana ka motsengwa gago wena o ena le tshele tshela go golofetse gore bale ba yemelele ba tle ba go thuse ntumeleleng ke bolele mantshore e ka re re ka boela morago ba gesho motho ke motho ka batho re ka se khumi ka moka re ka se rutege ka moka re ka sebele dikgwebo ka moka e bile re ka senyalo ka moka ma re ntumelele ke go botse mantšore he modimo a go dumeletse gore wa age ga o file batho ke ka bakala gore a ina le morero ka bophelo ba gago. The least that you can do is to greet your neighbors. The least that you can do is to know your neighbors' names and their surnames. The least that you can do ke go yo tsena ga baagišane wa yo ba botsa maphelo bothata ba rena batho he re tsena ka metseng ya batho matlhwa rena a kitima e ka ke rena bagodu he re tsena metseng ya batho re setse re sepetša matlho re setse re nagana tse re di nagana ra ba ra bolela ka mogoro o nyaka ke fa o lentšhe la modimo le re he o ka itemogela gore o kgopišitše ngwaneno wa itemogela gore a sanka wa sepela botse le moagišane wa gago e ka ba mogwera wa gago e ka ba motho o šomang le yena e ka ba motho o phelang gausi le yena he o ka lemoga gore a sanka la boledišana botse bebele ya ka e re lokišang ditaba magatheng a lena le seke la lesadila di le tswale ebile le setse le lokišitše le seke la eta le kgotola diphiri tša lena. Le bitso la morena le bokwe gona le batho ba tsore diphiri tsa batho ba ita ba note ka tsona e reng ke le botse maabane a maabane a mabola pudi ke be ke botsa batho mantšhwa gore he modimo a ka tlisa le bitso la motho ka re ga bophelo ba gago wa yo kwa mogopotse se se tee fela seo ka se dira a e be go mo rapelela se se tee seo ka se dira a e be go tshepa modimo gore dilo di tla loka ka re ga bophelo ba gage he o ka se kgone go moletsa cha mogala mo rapelele le boga modimo ka bophelo ba motho we ka bakala ro sa kwishishi gore nkane modimo a tlisitse le bitso la gagwe ka re ga bophelo ba gago ntumeleleng ke bolele mantšhwa gore re ta re fapana bagešo re ta re sa sepetšane botse re ta re sa lebelelane ga botse batho ba tšea dikgopi ba sepela ka tsona go sasa he o lotšha wa bona batho ba sa go arabe go sasa o fitlha o re me tlaile batho wa bona batho ba sa go tsene ka tsela ba khamba go tsiya ka yona ke ka bakala gore ba khupishegile ba feditse le dipelo tsa bona gore wena o bo bolela ka bona ene wena o bo bo sabulele ka bona o bo yo tshwantsha go ba o dia tsho bo didiya le bitso la morena le bokwe mare re ke go botse bebele ya ka ere he o ka ikhwetsa o se wa sepetšana botse le moaišane wa go wa seba wa ikhwetsa o kgweditse dipampas o sena le kampia ka gae wa ikhwetsa o kgwetsa lerapo la motlhagare ka re ga lone godimo ga lone ya gago o seke wa tšea wa fošetša ka baagišane energy ana yela o rwalang o isa ka baagišaneng di fofa mabota o yo tšea ngwaneso wa lokela ka re ga dust ya gago molato wa tswa ka kgoro batho ba bantši a ba sa tsenelana ba lwešwa ke diphoofolo tša ka gae e reng ke le botse mpia e tlo yo ba mpia whether you like it or not e tla di rwala ya di tlisa wena wa lebelela ka mo le ka mo wa re nna ke reka ka Woolworths plastic ya Shoprite e ka ba e tswa ka mo wa tšea wa fošetša ka mo o šitela batho ba ba sankang ba go dira selo o šitela batho baba sa tsebe le hore plastic e tswelela e le kae mare re ke go botse he o ka ikhwetsa o le kare ga seemo sa go tshwana le sana se e ya go moagišane wa gago o lokise taba tsa gago le yena dulang fatshe le bontšhane dulang fatshe le boledišane dulang fatshe o ikokobetse wa tseba o yo inama sa go tshela just for the peace sake modimo wa khutso a re se go fatse e reng ke botse lentšhe la morena le re gona le modimo wa go fana ka khutso ya go feta ditlhaloganyo tša rena he o na le khutso ya modimo the only thing that you want ke khutso tseo di nyakang fela ke tse di botse tseo di nyakang fela ke tša go tswa go modimo he o ka itemogela gore o kgopišitše batho wa ikokobetša le bitso la morena le bokwe bagešo le ke lona lentšhe la morena tšatšing la lekgono wana go le tsebe nke a kwehle semoya o se botšang diphuthego mantšhwa thapelošia a re rapeleng ka moka re re morena Jesu tsena ka re ga pelo ya ka o be morena le mophulushi wa ka ntibalele dibitsa ka kamoka o fodishe mmeli wa ka ngwala le bitso la ka buke nya bophelo o nkgaogele ka le bitso le tletse go matla le bophelo la morena Jesu Kriste wa Nazareth amen. Pastor Bridget Hawkins Hospital Ministry in Polokwane. My number is 083-335-0469. God bless you.
From your ear to your heart, to your mouth, to your feet. Join this life on 657 AM.
For there is a time to search and a time to give up, a time to reap and a time to sow. Radio Pulpit wishes to be there at all times, even when you just need prayer. Send us your prayer request by calling 067-429-7564 or email it to prayer@radiopulpit.co.za.
The search continues for top quality South African Christian music. If you are a new artist or releasing a new CD, then send it to Radio Pulpit. For more information, please visit the Radio Pulpit website. That's www.radiopulpit.co.za. Or phone us during office hours, 012 334 1200. Radio Pulpit, your daily companion.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.